hadda halkaa iyo nabad guriga saaxiibka way iska fiican tahay marka meel oo maqan iyo manaas meel u dhahayso oo wilaay beesta say soo degan marka anaga mar walba anaga roogaha roon dahoon samaynaa ma garatay marka hadda jawiga magaalada hadda way isku degan tahay laakiin meelaha oo aritobaniisan meelaha ilaa 20 kilometer meel darta haddii anaga meelaha hilgalka aan aadnayna meelaha way iska hormaanaynaa waa mar walba adigu meesha hadda aan kuu sheegayay degan yihin ma garatay meesha aan dhahay dad aynu soo degtay oo qriba la yihahda qriba meel oo ade oo milay meel yihahda ay soo degan ma garatay anaga iyo amiso mar baan isla hawlgalnaa marna anaga waa hawlgalnaa ma garatay amniga oo magaalada iyo istaniga oo shacabka ay degan yihiin nabadguriga amniga lagu sugaya ma garatay dad gudaha magaaladooda isku soo galayaan meesha waa gaadiskooda iyo wixii alqaayidada la shaqeeyay iyo nimanka kale oo ayaga alqaayidada aanan lagu kala gudanaado oo laiska ilaaliyo oo amnigii iyo lasugo oo shaabka loo gargaari waaya anaga hilbaas lagu garatay hadda ama goor dalo anaga hadda dad ma soo qabanay laakiin marar badan baan kusoo guulaysanay dadna kusoo qabanay marar badan baan ku guulaysanay laakiin hadda hadda laamahan dhow waxa hadda aan gacanta noo soo galay aan soo qabanay ma jirto marka aan insha allah anaga kulli meel alla meeshii ayariiba ayada ugu soo sheegay anigu waa daba soconaa waana soo qabanaynaa insha allah maana ka joojin doonaa ma garatay